Siloshi, simulizi za maisha za binadamu wa kale zinansikitisha, ni maumivu hatari. Ni kama hivi visa na mpenzi asijali, nabaki nanung'unika, inaumiza hatari. Sasa si useme unitaki, huzuni sipati, najua upendo umeisha, upendo naona unagiza. Uliniwazia mangapi, maumivu sitaki, mapigo ya moyo hayatakwisha, ugonjwa wa moyo unatisha. Nilikupenda slow slow slow, niache slow slow, mi sipendi urefu wa mnazi. I will never know, no, why you wanna go go. Maswali kichwani siataki, siataki. Nilikupenda slow slow slow, niache slow slow, mi sipendi urefu wa mnazi. I will never know, no, why you wanna go go. Maswali kichwani siataki.
Casey on this one. Si ulisema hata dunia nzima ikinitenga, tabaki na mimi. Oh baby, si ungesema kama umenichoka haraka, nikutoe akilini. Domana sayari ya maumivu, wala taujai tena ukaniona mimi sina thamani. Ukaondoka ukaenda mbali, kama unitaki sawa, si umenichoka haya. Nitapata dawa ya kuniponya, kama unitaki sawa, umenichoka haya. Nitapata dawa ya kuniponya. Nilikupenda slow slow so, niache slow slow, misipendi urefu wa mnazi. I will never know, no, why you wanna go go. Maswali kichwani siataki.
Maswali kichwani najiuliza, wengine alikuja kuniumiza, ilikuwa nuru uliogiza. Maumivu moyoni yanapitiriza, machozi yanitiririka, haya mapenzi yashanishinda. Kama penzi chapya kukupenda ilikurupuka, moyo ulipona na umeshautupa. Nilikupenda slow slow so, niache slow slow, misipendi urefu wa mnazi. I will never know, no, where you wanna go go. Maswali kichwani siataki, siataki.
Okay.